Musaza Buddu abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo mu district y'e Bukomansimbi beeyanzizza nnyini Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi II olw'ebyo ebibazo byakolera Obuganda, Uganda n'ensi yonna era ne bakunga abantu bajjumbire okugula emijoozi egy'emisinde egy'amazaalibwa ga Ssaabataka okukwasizaako beene mu kulwanyisa Mukenenya. Omusasi waffe Mubaraka Ssebuufu Junior abaddewo ng'okutwala ku nkumula.
Semukutu Kimuli Kizitonga yayogerera NRM Bukomansimbi agambye nti emyaka ensavu mu ogumu egy'ekitiibwa mu bulamu bw'empologoma ya Buganda gyalibala, bw'atyo ne yeebaza Muzza Ngoma okubeera amaasomoogi n'alengera ebyo ebiyamba abantu be. Semukutu akunze abakulembeze ne bye bakulembera bya bufuzi okujjumbira emisinde gy'amazaalibwa ga Ssekesa.
Tebo chaba chaja tukuyoza yoza ila tukuyibaza tuyoza yoza omukutu kwa CBS olu okutumbola fe abakulembeze kubanga kuno omukutu kutuita okutuse birozo vya fe ila negutukubiliza okulime mwanyi n'okukola ennyo. Ali chaba chaja tusima Bannabukomansimbi nebudu okutwaliza wamu betu singa okulime mwanyi mu Uganda ebyo kivudde ku nkulaakulana eya radio n'ebirala okuba nti tukungibwa okwenyigira mu nteekateeka ez'enkulaakulana ez'enjawulo. Wano no weyagala okukungira abakulembeze bannange mu Bukomansimbi mu Buganda yonna tujjumbire emisinde egiyambako mu kulwanyisa Mukenenya nga tugula emijoozi omujoozi gwa 2,200 ate tudduke twetabe emisinde egyo egiri nti gyegisinga mu Afirika yonna ate ne mu nsi yonna.
Ye Ssaalongo Muwesi Dennis Ntesibe nga ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP mu disitulikiti y'e Bukomansimbi agambye nti nnyinimu Ssaabasajja Kabaka lwe yaboggola Bannabuddu ne bafuna site lyali ssanyu jereere kwe kusaba Bannabuddu nti site bagimyuse nga bagula emijoozi gy'emisinde gy'amazaalibwa era badduke emisinde gy'amazaalibwa ga baffe.
Nange kuba ekibiina kyange kiganzi tutuusa okuyozaayoza beene ku myaka gino ensanvu mu ogumu kuba ebirungi n'emigga gyatusomosezza era twongera okukubiriza abantu baffe mwenna 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 okugula emijoozi okujjumbira emisinde gya baffe ate baffe mwaka akasente mwajja okutukolera ebirungi okwongereza ku bino byemulaba byatukoledde rediyo gakukola CBS alwanyisiza Mukenenya mwabugoledde ne Masaka okufuuka ekibuga.
Kati ennaku zisigadde mbale okutuuka ku misinde gy'amazaalibwa g'empalabwa era atannagula mujoozi yanguwa nga teginnaggwayo ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubaraka Ssebuufu Junior, ndi Bukomansimbi.